Hanukumada ganacsatada walka gadaasa suuqweynaha magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baya ayaa wali bay sheegeen in ganacsasho uu soo kumuuqdo hoos u dhiyo taas oo na ansab weeyahayna abaarta ku jirta dalka gaar ahaan deegaanada Koonfur Galbeed. Ganacsatadan gadaasa sandarbooyinka daramo iyo bacooyinka lagu galowa roobabka ayaa ku mid ah han ganacsasho saameeyay abaarta maadaama dadka anka badan ee walku gadaana iyo in dadka kooyo baadiyaha. Haddaba waa noo hano kumid ah ganacsatada oo la hadli Radio Arladi.
Singirkan daranta kubartada Dirbaal walaan dhan bashal turana marka iyadana faylay ganacsiga magaalada Baydhabo yaa unoona anta walka gadahayna marka una singiridan baryaha mar ku sheenan barshana walaan wa diiban heedo wa diiban weelo wax qabsadaan marka man mar hal dollar hal dollar ibar lam dollar ibar kana shal san shlo biyan marka idan feeli dadko gaaban ka gadaan waa walni gorada inta booskan ee dirigna gadaan siira gadaan bal olan baahanyo may buu aha simaalan leelan gada lam dollar ibar lam ibar ah san diyaar yaan afar geesa hay baralan suubiye lamdoor ibraal gadaa marka ida dadan tahay kan kale hada kan ku barimaysan
oo lug may bilaaway muddo in keeraanto mashan sina ma laa shaqeeyahay yak shaqeeyahay shandurbi oo nay dirbaal kan ay baadan ya gadaa ii magiimo lambo geemago heliga oo dharka iyo nay heliga jilalkana lambo geemago la tan safayda heliga oo dharka mar raayis dirbaal kan keer la hadoor tumun doora gadaa hatan meel keer $4 $5 oo safayda geemada saashal ii yada saasad shaqaan gabadhan agabaar kan shaqeeyaan safayda habkan saase derintii may la gadaa yeen tolnaayna $3 bar la gadaa safayda yee tolontaana $4 bar la gadaa dirbaalka sidana oo aad dadkimeeta awar badan ha martay sidaas jilkun doon qol misgeen baa awar badan ha martay dadka dagaal 4 sano oo awar ha martay dadka awar badan ha martay awarta san sabab imadan
dirbaalka xiliga sandarwada may qalasho la siisay jiray
xiligaas may haytay $1 la gadaa sandarwada
sandarwada
ha $1 gadaa lankasheenon $1 la gadaa kuma $1 ka nagaana hadii lankasheen $1 la siiyo uu $2 bar ka nagaana
$2 bar
ka nagaa ha qaab ka saasan
alaabtan san badan muqdisho koos alaab si shandarwada ay noqdeen walaa diibey marmar
ma war xamar kooyaan
xamar kooyaan walaa diibey iyo ganacsi walaan yelaasay ayay ima iyo ka gadaan saasag la ka yar yaraa iyo
wal farsamee marisaasna maskalad sidii sinshane gadaasan
sidii ninshane walaa ka darsan ma farsamo kale mal marsiyo boodiyo tiyo tendada malal kooyale saasag la gadaa soo fargeysay in soo fargeysay nimid ka gadaa al grade kaasu
marka ay samee darbaalka ay saadaan darwada loorka ay ka tolay sandarwada ay sii tolay
sandarwada may tolay nimanka oo shaqaaleeyta tolaan dirintina may tolay nimanka shaqaaleeyta lamuhu nolo maalmeed isha kaaysu suuqa tar ilo bishi ramadaan soo dhawada yanka jar ilo dabaal deg may lay buu nimanka maawleeyta yaa heli joo
dirintu qoran ramadaanka fadhigi iyo
yaan yar ii wiin adatay lagu ramadaan shambari sidii beri ka dhiman laaro ayaan shal socodaas
markaa isbeddel ayaa dadan maayday
ma tii isbeddel aad ii leeyahay horta ma ka haysan